City Sounds.
You bless her up with your tongue.
You see, girl, you see, one of your lungs are cheap, and I'm going talking about when you girl gon' come, yeah. Oh, hey, hey, hey. Alexis, let me.
He do need to see young babu alisema. Niki kosa na chopenda na vumilia. Dunia ina mambo. Napitia hali ngumu minahema. Kwenda tuli manyunyo masika bado. Mola linipa kipaji na shukuru. Kwingi minishaji kuma na shukuru. Ila, kwingi huko nimetoka bila. Tazama dele na lia sana. Tazama dele na shikata mwe. Naona kama muda wangu shapita. Naona kama hela minisha tupa. Hakina uma venye nilo watangulia wanavuma. Stafuka bado na imba kwa bafu. Bado na imba kwa bafu. Pendele stafuka bado na imba kwa bafu.
Nilini baba mi. Nafili nimengoja sana we. Nambi muda wangu mefika. Nilini baba mi. Nafili nimengoja sana we. Nambi muda wangu mefika.
Usiku na mchana mechifungua mabocha yule. Tazama mechoka. Anatamani duniani kunduka. Ana nguvu tena yule. Mhurumi Mola natamani. Mziki wangu sikike mbali. Hila yangu hali. Sijone kanya tanyumbani. Mola nisamehe. Kabaraka na kumbaga kwa pupa. Nivenya hey, miuhisi. Life imenisuka matute yeah. Nakualika kwangu we. Baba leo uje na pia. Baba kunaye aliye gerezani bure. Mkumbuke hakitendeke angalau. Mkumbuke hakitendeke angalau.
Sema ngoja. Nana kama unachoka kum.